ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde. Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani, oɗo saha sakiki mawɗo Ousmane Dikko yettito kabaruji gonɗi ɗoji. Hono hoorejo pinudu hooti keña nden de ƴinaare leydi ndi wallugol rewɓe sukaɓe goni ko hoƴi hoorejo ndu saldu wadde onni. Ellen Clark wi Mali ana wawi fawde gikke muɗum e dow pinudu fa walla ɗum yawtinde DDR ɓurɗum fuu hasindinede. Hono moɓe larme meɗen larwatogel nokkuji ɗe fuu ngabbi keña e dow bambure heedi mondo oro li laamu mutti taton keddike hen ɗiɗon du mbarmi. Mutereji golle ana kewi joni o yo golloɓe hiɓɓe hôtel Azala Tumbututo goni dartuɓe hakkeji mumen e ley koɓe dibbana e golle ila 2008. Yo ɗiɗo kabaruji goni hoore toɓɓe kabaruji meɗen hande kedde e heɗade ɗo studio tamani. E ley kabaruji ɗi fa hande keɓen faamu tan hono Ellen Clark laamiɗo heeƴoji Nations Unies banggal yirwere faɓɓino ley Mali ɗo keñen wonno ñalaɗ makko tati. O yiidino e premier ministre Modibo Keita andinde ɗum mo tawda e gouvernement Mali fa hiɓɓina imaɗi muɗum yirwereji junniɗi. Nenna Ellen Clark kanko o deƴƴali du foyi ko laati kabaru ko tongi e ɓamtare rewɓe fawarde e sukaɓe. Nenna wonko haali keɗoɗenna Oumar Waygalo.
Haalaji kaldaɗi Ellen Keller ɗi o holli tiwide wakkati joni o yoga e koɓe kaani addirade ko fuu yo faabade rewɓe kañum e sukaɓe yalla jam e deƴƴal ana warta ley leydi ndi fuu e manngal muɗum. Le majjun o holli tiwide walde Nations Unies nde waran wallude leydi meɗen ndi yalla jam e deƴƴeran ñiiɓa ley nokku o. Caggal muɗum du toɓɓe kewɗe kalama ley hen ɓe kaɓa e tal kaku fa jam e deƴƴere warta ley Mali fuu e manngal muɗum ɓe ƴeewa du yalla hono yirwere hani waɗirde ley nokku o banngal keɓe. Fa hande kanko Ellen Clark o holli tiwide ɓe mballan laamu Mali o ƴeewe yalla hono talkuru jam e deƴƴere ndu hani tabirede ley leydi meɗen ndi yalla guɓe ɗe fo andake nokku goto fa tete kaɓorɗe mumen. Caggal muɗum do holli tiwide wakkati joni o koɓe kaani fo addirade yo rewɓe so rewɓe iwi tonduɓe kayiba sukaɓe ɗum wonono gattaɓe ley basiji wakkati joni o sukaɓeɓe duuɓi mumen jottaki solda sagal yalla ɓe ana itte le tiɗallaji gonɗi ley leydi meɗen ndi.
Premier ministre yiidi keŋe e hoorejo pinud le jiidal ngal du Modibo Keita dardi Nations Unies walla fa DDR waɗa ko yaawi. Ndenno wonko haaldi du e honoroje amen gonɗo ORTM keɗoɗenna ko Mamadou Samba Seku faccitani en.
Laamu Mali o ka waɗi bawɗe mum mballan Nations Unies woni komin kaaja banggal moɓugol kaɓotoɓe guɓe ɗe ley nokkuji kertaɗi nangude kaɓorɗe mabɓe e wallude ɓe heɓude golleji goɗɗi no yawiri. Ɗum e wajiɓe amen, min jeɓatako ko heddi ko ɗum. Golleji ɗi hana jillodirde, adorɗoɗen ko ɓuuri fuu fasindinede. So eɗen yiɗi golleji jam e deƴere ɓooya puɗɗiren dewralɓeɓe leydi ndi fuuf, tawe dun armé meɗen mo intinama sodanama kaɓorɗe bakkinɗe lowama mbakaji leydiyankako.
Hono kanko laamiɗo heeƴo Nations Unies wi tiiɗallaji ana kewi ɗi wayde deƴƴere ɗi fuu ɓuri heewde hannden. Ellen Clark wi Mali ana wawi fawde gikke muɗum e dow pinudu fa walla ɗum e ley ko kabaru DDR ɗo ɓurɗum fuu hasindinede hannde le leydi ndi. Ellen Clark haaldi e Seku Gadjigo keɗeɗanna Oumar Waygalo.
Toɓɓere ɗiɗo ɓerde nde yowoto dow hunde wotere jam e deƴƴere fa warta ley nokku o, saabi oɗo andi wakkati joni oɗon pewti e bonnoɓe gaɗoɓe bonandaji ittuɗi inde. Wakkati joni o sina ɗati jaltine ley hen ƴeewe yalla hono yimɓe kaani fewtirde ley ɗiɗo tiiɗallaji. Ɗiɗoɓel muɗum ƴeewe yalla hono gueɗe ɗe fuu kaani dakirede nokku goto ɓe tete kaɓorɗe mabɓe ɓe kokke golleji. Miɗe andi ɗum yaafa jaati, saabi ɗum waɗi wakkati joni o so minen pinide miɗen gondi e hokkidirde juuɗe hono ɗum waɗirto Kodowar to sen kokki misala ɗum yaafa e fewi wakkati nde murtuɓe tete kaɓorɗe muɗum en nde ka iɗum wawi endede.
Kala ko jiɗɗon hokkude hakkillaji moɗon fuu oɗo mbawi foɗade fa e bembal amen Facebook dow studio tamani. Kanaki leydi meɗen Ibrahim Boubacar Keita ana pari ila keño. O yiidi e honoroje makko François Hollande kabaru hon e dow kabaru gonɗinde kawral deƴre ngal fa warde e dakude hawraɓe ɓe. Hono kanko premier ministre Francis Manuel Valls du o waran ley Mali ƴiwde 17 yaade 19 lewru février ndu. O yiidan du o yahan du Burkina Faso ñande noga lewru mayru. O yiidan du e kanankoɓe ɗiɗon ɗe leyɗe ɗiɗi fa warde hono ɓe andaɗe ka yo jeyadinkoɓe gaɗi torra. O yiida eɓe barkan ɓe kañum e soldation union européenne wonɓe ley Mali kañum fa warde e heƴaɓe Nations Unies le MINUSMA. Ndenno heedi ɓadalngal keerol Burkina Faso le laamu motti soldat en tato Mali keddike nde moɓe mabɓe gabbuna e dow bombure nde. Ministére soldat si leydi ndi hokki o do kabaru kedoden na Umar Waygalu
kanko ministre kumni do kabaru solde sibe leledi meden do holli tiwidi gel do mobile yabbi bombore le nokku noddirte do monde oro idun lelamu duwan so idun woddiri motti ko yata kilo ngaji temettati holli tiwidi arme malaro wonno lo hatto jaddin kobe so mobile gel yabbi ton bombore le majjun soldats en taton keddikli hen didon barmi le hen didon barmube fu ngaddama wakkati joni o motti kanko chama iber kulbalo holli ti metti mako wakkati joni o bonandaji ngattedi fewde wakkati fuule arme malaro ko wiidu e tawede fu hattaabe habude jaadin kobbe o wadi noddango fewde yimbe el gobbe tombe du tinno pabiro arme o kabaruji miccitede widle joy lewru fevrier jabbe non duddu jaadin kobbe be ngadi bonandaji fewtude arme mali o to tumbuto kanye e walde nations unies le majjun yimbe el bombe sumbu nayon keddikile hen kanye neddo goto arme mali akmi holli tiwide kanyum wadi o do bonanda
kema faama hono vignetteji bondereji nangama jiporde avioji bamako do Chogumaji an hawra e miliyoji temere jeego e noga e tati sefa mo indo di se waddi di o ana e juude procureur tribunal commune jeego bo fa famu hebe faande le kabaruji di hono ribbaabe golle bi ila 2008 e be ndomti hakkeji mabbe be belake e laamu leddi e be jeli du nyibudo kolde mabbe fa laami be kuncana be hore kanko safiyu minkelu mayga gollannodo kiddo hotel azala tumbututo haade imrana kilu mayga kedden nako mamadou sama seku faccitani en
gollobe hotel azala en dibama batte chadele kebal so hono dunne wadi fuf lam o hani darnaade minen gollonobe mobe hotel azala o yeyama jungo libi gilla hitane 2008 gilla nendu woni ko miden darta hakkeji amen min jottini dun lam o INTM INTM wadi bawde mum ka wala fuf ko bilti tafun do min goni hande do min kaabi fe gollobe fuf haabi sabbi be ngala golle jikki mabbe do dum woni miden darta INTM yo billa fa han gouvernement o salla miden keba biltaari lam o wol ko mi pamali sabi be jabbi wiide ngonga hakkeji amen an haani yobede do dum haa ka fay mbudu be jobanaay min tafu
comprend pas
hono murtereji golli saatu fuudu ana kolita yimbe ngala do neeni dum en mawlud 24 joko secrétaire général UNTM wonko haade le haalido mawnde do studio tamede do kenyan kedadena Umar Waygalu
si la volonté
so laamu o hollay anniyaji mudun lobbibe kolla hono be kaldirta yimbe la gollobe tan midi mila murtereji di mbawa selde le hitande 2016 de wakkati fu hono dido murtereji ngadan sa jeewi ko buri hewde murtereji di fa taw hono yimbe la gollinobe kany en jati bamata adiji so juttinta kongi mudun en idum le cuudi sar wusu gollineji ko he mun en di kany cuudi sar wusu di laamu o je jati di atawande laamido keso wadda do fu hono laamido kiddo ittinodo don o bamino anniyaji kewdi fewtude yimbe la gollobe donbe din do anniyaji fu keso ngardo o yottinta o jabata haldude e gollobe du hay dum watta so gollobe ko he mudu en jojjine dereji wiide murtan hitande hikande fu janginobe kanyen buri murtude
des enseignants il y a eu beaucoup plus de grève
sudunoy gal sare hokki tajaral yo rpm hebi kaw wote o le jabu woteji député ansongo hono kanko kabaruji pide arane balon kan hitane 2017 nde puɗɗa yewde goho yaade tati lewru avril ndu balɗe sappo e joyi caggal muɗum ndu piiɗe ɗiɗo ɓeeɗe du puɗɗi tan yewde noga e ɗiɗi yaade noga e nayyi lewru avril mali wala e ɗe piiɗe arane kan 2017 yo fa leydi zambi waɗata
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
Sengarti e kabaruji region meden de kebentan faamu hono baale nyafuke dokki kaaki baroji fa e milioji chapande jetti yo projet ngaji chapande jetti enay ngam kebal yimbe le ndema kawral fa warde golle ngeenyal e golleji nannoji jawdi ngoni gondaadi e leedi suisse hokki jawdi mudum kulol mawnino aljumaare jabbinde le janginirde kaaso le kayto nenno yo mbobri ngotri kanye janginawa mudun debbo taw ngoni be ladde e irti e le mudun hewbedu irtorama dum waddani saraabe sukaabe kanye almami dehan be fu wadde batu nyande alande hono suka mo duubi jetti ana fijiranno gerenati hon nokku ekinawan annaser agisa le burem gerenati o fusi kanon badde makko ana yeso sabe yo koyde makko kanye hore makko barmi nenno be nabimo fa doktorore gawo yo do kadude di do kabaruji hande kedde hedade fa hande yotere me ana yeso